Nkwasɛm brani onua ebra so sɛ obeti nkwasɛm. Omodia so befo bibi oben wo na wase wase nkwasɛm ebredu. Nkwasɛm mu minim sɛ sɛ onfa homa Kristo a. Asɛm no nko na wiye no na Kristo yi ne ho edi akyerɛw. Mɛsrɛ ni die mu sɛ wasutua se na yɛbɔ mpae. Ɔnokwafoɔ ne w'Awurade. Ɛna wase wakwanya wode ama yɛ ndɛ nso ɔde wo maa yɛkrado sɛ bɛti o wɔako a mo kasa na kyerɛkyerɛ wo ma yɛ ho adi ɛwɔ w'asɛm mu nso w'asɛm no nwie no na asɛforoade ɛfa so yɛkra a ne yɛagye nkwa. But the only ones who are in the but the one force and a crowd council that done. No, because what you need to do. That was it. I couldn't get out there, my and I'm a bomb I am so for a quahiford. And I'm a nemo a chair assembly. Assembly if you live with Media Ministry Hall and Eba. I can't so me all. Ghana. They are saying free life word media ministry for Hebrew. And that's a potoka seminar. I tuned in say the blessing of obedience. The blessing of obedience. By any demoa, Ishra awo. City mo. As a city, a yes chain a fireball. And no ho. But as a wee city, a we say, should I be brave if free mo eba? Sarah, they say, a brand poor a city 19 as a man. Or my should I be brave if free mo bra? Bra said the air crado and put a man who quine near a city among Yakopan Semno. He said, Biara, he has so Yakopo de Mayan. Yes, so for my a bra, your father say, your cra, and your junk one. Unia, sir, a woman, I Job Troy. Oh, Job chapter 22. Verses 27 to 28. What kind of an abbreviano? I'm a per se. May kind of all. Putoka Samuka crana, Iriana, the Abayas Yadimo. Eana, brofono, Libia, Mamma Munda Hokakra. You pray to him, and he will hear you. You will pay your vows. You will also declare a thing, and it will be established for you, and light will shine on your ways. That was Job chapter 22, verse 27 to 28. Just say, will you sit here? I'm going to be brave over home. Ah, oni Nyankopon edi nkitaho. Kwe jobu hume ya. Na, upeni baku bine bani nchen. Eno be turufo. Jase dube bino nemfu nina e paonu. Na, ema waka so. Waye bwane, dena waye, na obi a wo se wo yo tini ni pa na de biara wo ko sa so hwe mu e ma na yirimpo e be jina ka se se wo be pa wo onyankopon na uwa na ka cho se nka sa ti se e ma gidi ntwi fo na o mo kasa no but wo kra na jidie ni na ho grasie mu na Onyankopɔn so a otumi adie nyinaa yɛ no obehyira no ɛmpɔhwɛsɛm no ɛda na ɛdipe fɛ sɛ ɛnama biara a ɔnya yɛ no ɔnya no mmɔhommɔho ɛhwɛ Yob ti de no mmienu ɛmu de no nso kɔsi ɔtwe ɛwɔ yɛn so yɛdie mu ɔso wobɛsrɛ no na ɔbɛtie wo na wabɔ adeɛ no ɛka no watua wobɔ wo tirim na ɛbɛgyina ama wo na hann ɛbɛhyerɛn wakwan so onua asɛm yɛ asɛm a wɛpɛ sɛ bibiara wobɔ mpaeɛ a wɛsrɛ Awurade sɛ Awurade nea mebisa wo yi tie me na aboadeɛ biara so a maka wo makoma mu na merebɛyɛ no nso no ɛno nso mɛtua na deɛ ɔka m dɛ sɛ ɔse na wobɛdwene biribi koraa wɔ tirim kɛkɛ sɛ Awurade sei na pɛ sɛ woyɛ de Awurade bɛma no aba mu ama wo ɛberɛ yi a wokyie me biribi a wodwene papa fa w'abrabɔ ho ne wabusua ɔno Awurade ma no mbrɛ mu ma wo ɛwɔ Awurade Yesu Kristo deɛ mu sɛ yɛka Job a nhoma yɛ a Job yɛ obi a wafa nsohwɛ mu paa ɔyɛ obi a sɛ yɛka Bible mu obi a wafa titi mu a yɛnkɔnnwa Job na wohwɛ kenka asɛm yi kyerɛ yɛ sɛ Onyankopɔn bɛtie mpaebɔ adɛn nti no Onyankopɔn bɛtie mpaebɔ sɛ yɛsi tie ma no ne yɛbrɛ ho ase ɛma Onyankopɔn a yɛmpaebɔ no wobɛtie ama yɛ ɛsiane sɛ ɔyɛ Onyankopɔn a ɔyɛ ɔdɔ Onyankopɔn sɛdeɛ ɔhyɛ sɛ Onyankopɔn dɔ wiase ni na ɔde ne ba koropɔn maa yɛ no obi biara ɔgye ne di no wanyera na ɔnya da nkwa wohwɛ bɔne a na anipa de sɛ ne ɛyɛ no Bible se ɔde ne ba baako pɛ amfa nkame yɛn na ɔde ne ba wiase sɛ ɔmɛwu na ɔmɛgye ewiase nkwa onyame nyɛ sɛ tie no bɛtie na ɔtie yɛ mpaebɔ no so koraa a ɔyi ano ɛyɛ dɛn ɛma yɛn ɔbɛma ɛhann nso saa hann no ɛhann no aba abɛdi yɛnim wɔma yɛ akwan biara a yɛreyɛ no nso no wobɔ yɛ ho ban na ɔno ne Onyankopɔn a ɔma nimdeɛ no nyansa ne adwene ɔrɛma yɛnkɔ sum mu da saa sɛ mene David yɛ adwene o David se ɔyɛ akwaraa ɔyɛ aberanteɛ so o mehu ɔgyidini a n'aseni sɛsrɛ adeɛ da ɛberɛ a wotie me me nua Awurade ma wo nkɔ sɛsrɛ adeɛ da na woma mno wobɛnya ma no bu so na ma wo nso wode ama afoforɔ de afam afoforɔ sɛ wofa Kristo sɛ wɔ kra gye nkwa a onuakwannya wo hɔ ma wo na ɔno Onyankopɔn no a ɔbɔɔ soro ne asase no sɛ wɔba ne nkyɛn ɔrento wo nkyi no da sɛ mo a moasoa no de so abrɛ na mkɔ mo mmra na me Nyankopɔn mɔma ma ahome menim ɛnam kafo Yesu Kristo ma wo Bible sɛ yɛn nyinaa yɛbɔne Nyankopɔn anim nyɛma abɔ yɛn menebɔne akɔtua ne owuo Nyankopɔn adomakyerɛ den ɛyɛ dan nkwa Awurade Yesu Kristo deɛ mu ɛde dan na anammɔbɛ na wotu wofa Kristo sɛ ɔkra gye nkwa anaa na me say ofa oya ho brasie mu na ofa kresi okra je nkwa ompa ye ni se urade me say e adam nana funso biara ma ye bi afa che mi na chomo ho fidi enti ho enyinara ene brade me sa tumu bui ofa se me kra ene ma che nkwa na me say bible so bibia so so a obaji yesu di no abone di no obaji ni nkwa Rade mada wa sisa wa jimi. Wema wenye mpae bo. Sa obo sa mpae ya. Odo mfu mbro mfu wana angasa humo bo. Yani mse baibo si. Ene bi biara. Oba jine dino. Iba chuo ni dino wa suwa hima imu. Sa usua. Uni nuna. Omwadi ase oba sise si rade. Ene me hun wa oni ndada nso se urade tumu jidie mu na menya ho brase e wonse me shira asemi if you life word media ministry ho ana about chain be mo somfo akwa Hayford na me no cha asemi my telephone number ni 0244 869499 abebu fidi so a HaydForJackson@ymail.com HaydForJackson@ymail.com Nami shura sawaye krado na utie nkwasem ni bye bye.